wish ningemona Magufuli nipige magoti nimpongeze hadharani. Yani rais wa muungano wa jamhuri mchapa kazi hachoki, anayepinga nani? Ametubu shavi kwazo wewe na mi, ona icha na moigenga flyover satu nazo daraja Kigamboni, airport imesha jengwa. Acha ni kupongeze kwa Air Tanzania, zidi baba tuongeze Air basi Bombardia, standard gauge tutelezi safiri unasinzia. Acheni tu ni waeleze Magufuli kapania, bodadi Magufuli cheza nipone, sopenda wabanecho magumu acheni, bodadi asa cheza nipone, jembe toka chato Magufuli ndo raisho wanyonge. Aga mpole mtu wa dini hajachoka, tunashukuru amesame mara sabini, papi kocha sayupo huru. Wa Tanzania tupewe nini, vilo kufa ye kavifufua, karudisha nidhamu serikalini, ukileta janja na tumbua. Sekta madini umeme maji kero zimepungua, elimu bure vijijini watoto shule wanabukua, ifikapo 2020 kura yangu wechukua. Asa tufiche ya nini, Magu uongozi anaujua. Dar es Salaam mwendo kasi, vituo vya afya kila kata, machinga tunachapa kazi tena huru bila shaka. Buriki utari ameongeza uchumi uweze panda, serikali Dodoma inapendeza, Tanzania ya viwanda. Bodadi Magufuli cheza nipone, sopenda wabanecho magumu acheni, bodadi asa cheza nipone, jembe toka chato Magufuli ndo raisho wanyonge. Asa wote wa Tanzania tusimame imara, yani wote Tanzania
imara, Tanzania tusonge mbele.
Joni pombe Magufuli simama imara, yani sote tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Oh Mama Samia Suru basi simama imara, papa moja tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Baba Kasimu Majaliwa simama imara, kwa pamoja tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Yeah, tusonge.